Yep.
I love you.
Yeah, I'm the dog.
I love you. I love you, baby.
Yogo on the beds.
Ninapoiona picha yako, kumbukumbu marashi nguo zako. Ndo maana ninasema, huyo ninatetema na kupenda, baby. Ulinyanyua nilipoanguka, machozi kwa leso kanifuta. I love you, baby. Maumivu ya moyo maja moto, kuwa mbali na mimi changamoto. I need you, baby. Emmy, baby, I love you the way you leave it, baby. Emmy, baby, me and you forever, baby. Emmy, baby, I love you the way you leave it, baby. Emmy, baby, me and you forever, baby.
Unanisumbua homa ya joto joto, nahisi baridi. Uwepo wako mbali nahisi mzoto mzoto, yani sifaidi. Usijeniacha Emmy, wendo kiboko, rafiki mwako. Usijeniacha Emmy, wendo kiboko, rafiki mwako.
Ya maniga, my love, my baby. Yeah.
Emi kama ni mia imebaki still. Ijia zako kumi tugawane amsini. Ila no baby, nakupenda sana. Mimi kwako mfungwa, mikononi zangu pingu, moyo wako ndo chumba. Unalia ganganga kamtoto, miubavu wa pili we kushoto. Yani wale majilani lafiki, wanauliza wai upo mbali na mimi.
Hey, I wish to see your face, kama ukiwa mbali na mimi. Ukiwa na mimi relax, endapo taondoka na mimi.
Abuda,
wewe ndiyo dawa. Oh yeah.
Emmy, baby, I love you the way you leave it, baby. Emmy, baby, me and you forever, baby. Emmy, baby, I love you the way you leave it, baby. Emmy, baby, me and you forever, baby. Mwaka uma ya joto joto, nahisi baridi. Uwepo wako mbali nahisi mzoto mzoto, yani sifaidi. Mwaka uma ya joto joto, nahisi baridi. Uwepo wako mbali nahisi mzoto mzoto, yani sifaidi. Usijeniacha Emmy, wendo kiboko, rafiki mwako. Usijeniacha Emmy, wendo kiboko, rafiki mwako. Usijeniacha Emmy, wendo kiboko, rafiki mwako. Usijeniacha Emmy, wendo kiboko, rafiki mwako.
Suma the dawn.
Yeah, baba.
Yogo on the beds.